Boy. Crazy V. Zencho. Wasted gang, ma. Yo, you know, okay?
Excuse it, uko busy, man. Kuzaga maganja kocha mnanda bunga blanda kwanza siasa shika wanga, we be killing them. Of course, we be killing them. Killing them, killing them.
Squad ni ama cheesy, man. Vijana kwenye kono amejichoyo na mawada na madaga, no jokes, we be killing them. Of course, we be killing them. Killing them, killing them.
Yo, story ya getu jetu joo waga ngumu. Na si kutaka siu waga vichwa ngumu. Na siyo wave siu wendaga na msimu. Kwanzisha noma imu simu ya masimu. Jeshi ni jinga, jeshi ni ya wenda wazimu. Meka mka trupa, mekuja kuwaribu. Jifanya weri, utafanyiwa mavitu. Watu wako on, watu wamekula vitu. Sijui bugiza, au ni sea, au ni cosmos. Nadai kupiga kitu gani utoe rosto. Nadai ya flavor gani joo waga moto. Na daizi shike ike na ile chura moto. Sinaga beef mi udil kikomesa. Walijaribu lakini waku nikomesha. Nili wazima enzi nileza kakutesa. Nikikoho wana bandisha kapesha.
Excuse it, uko busy, man.
Kuzaga maganja kocha mnanda bunga blanda kwanza siasa shika wanga, we be killing them. Of course, we be killing them. Killing them, killing them.
Squad ni ama cheesy, man. Vijana kwenye kono amejichoyo na mawada na madaga, no jokes, we be killing them. Of course, we be killing them. Killing them, killing them. Story za kwetu, sani story za magwangi. Mdui kuleo mashetani through kupulizio mabangi. Ma white ndani ya taxin, ma black ndani ya jagi. God bless hizi mtaku na wazazi majanki. Tuna penya kivivyote, any hole penetration. Na mtupati area yoyote, kila post no location. Hakuna love ya ma snitch, sometimes si trust my bitch. Mapenzi yote ni adore, meditation ya kuwa rich.
Easy street, siyo easy, man. Huku ni lazimo kaze kamba ukilalisha. Unakaba doa stress na marizi, man. My dope we be giving them. Na ma op we be killing them.
Ndiyo ni get him mod na itaji modi get. Nila ni wana straight cast, afadhali wange ni cast straight. Na sayi na shuku, hizi ni my demons from the past. Jumefika mali paka mwenyewe siyezi jitrust.
Kizi tuko busy, man. Kuzaga maganja kocha mnanda bunga blanda kwanza siasa shika wanga, we be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them.
Squad ni ama cheesy, man. Vijana kwenye kono amejichoyo na mawada na madaga, no jokes, we be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them.